ngiyamukhumbula mayisangibuka amahlwali ngize ngibheke phansi ngimamatheke vele kuthi mangidize ngiyamukhumbula mayisangibuka amahlwali ngize ngibheke phansi ngimamatheke vele kuthi mangidize siyacula lezo nyondo ungathi culela mina nawe sando sami inkinga nje wena ukhathuze nami angiyedwa dali siyacula lezo nyoni ungathi culela mina nawe sando sami inkinga nje wena ukhathuze nami angiyedwa la jim jim zavala jim jim
Thank you.